studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe on e jaam hannde altinere noga e nayyi lewru octobre hitande 2016 Ousmane Niali bulɗo kabaruji ɗo Mamadou Wattarta ɓoggi janɗe to martini don Kumpa. Sakiraɓe kuminiɓe kabaru ha walu ana gondi e lanndade fa gaɗa batu coppe 20 deli leydi Maroc fa kaltede dow kaldal Paris ciñinagal ko yata hitande joni ko dow daranade kabaruji no wattu o wondi e waylitirade. Fa joni wala fou ko emata e suko jokolle majjuɗo caggal kasara gaɗɗo keñe dow pom martir o tew makko ana wondi e tewtede daraniɓe kabaru laawi ana darta e donnoɓe mobilaji teddine sariyaji laawi. Bone waɗi hanken les région gaw o batte lugungoji himɓe gacca gondi wadde ɗiɓe darni mobile ka joomu en jaɓɓay darade milgol mabɓe yo ɗum bandiji goto e mabɓe feeli dow maggel ɗum waɗi yonki goto e gonnoɓe le mobile ngel. Sukaɓe jokolɓe machine ana gondi huncande hoore e torraji ɗi jaddinkoɓe gatta ɗi wadde sukaɓe jokolɓe daraniɓe yirwere gendi saloba gaɗi keñe kawrital famijo tiɗallaji ɗi keɓirite dabare yo ɗi woni sembe kabaruji hannde bisimilla moɗo heɗaɗi sijo tamani. Kuminiɓe kabaru ha walu ana kani wadde batu le balɗe garoje Maroc fa kaltide no golleji kaldal gaɗangal paari ngal no hani waɗirede dow kabaru wattu o no wondi e waylitirade leygal ɗo kawrital noga e ɗiɗaɓal coppe 20 huminiɓe ha waluji kollitiwide afrique heɓan hen nafa keɗɗe fa ɓeydureɗen faamu keɗɗe mumin sende boy Oumar Waygallo.
E hakkille fedde haalannanen en ɓaleɓe gollo coppe noga e ɗiɗuɓol yo coppe ɓaleɓe ɓeɓe jiiɗi nawtorade ɗum fa ɓe kollita nafaji e gongaji gonɗi le rumde afrique nde keɗe Ahmed Seku Diallo do fuccitango Oumar Waygallo.
On voudrait que
le galdo kawrital kuminingal kabaru ha waluji sina leedel afrique de burde fu tampude himmeji mudi en kuncene hore halaji kalad il arande dido halaji kalete le galdo kawrital du sebde yimbelbe fu tawama anyaji mudi en yo gotun sina leedel afrique de fu jeyal hono kan nangirde juude be jewto wattu jono hodu fu hani adrede le dido golleji yimbele gombe tombe be kani famde wattu jono be jeyal hono be kani fabirade mi nomi kani yeltirde le dido tida laaji dibe gondi e wadde fewde amen
darnde e yella baale halananen e ana mawni li kawrital adunaru ndu fu do wattu wondi e wayltrade leyɗe capanɗe jeego signital kurkop 21 ndu saabe mum e ɗum haani tabbede le nayi lewru novembre waroru ndu farde fuɗɗugol kawrital cop 22 fedde halananen e ana silmina ɗi yirwere ngaji kaɓe ɓe tewta golleji mum fuɗɗe law
jusqu'ici on est sur les papiers
fa hande le ɗereji tan ɗum tonga wonko yaari dow hen yeeso jaati kako heddile hen ko ƴeewe yalla hono ɗiɗo golleji kani tabirede ɗo tiɗallaji ɗi fu ɓuuri hewde wattu joni o leyɗele ɗe ɗum won ɓurɗe fu bonnude ha waluji ɗi ɓe aadiki wiide ɓe paaboto leyɗele ɗe ngala bawɗe ɗe wattu joni ɓe kani rewde kongi mabɓe jawdi ɓamandi wiide fa watte le ɗiɗo golleji no wattu wondi e waylitirade ndiɗo jawdi an hani hokkede leyɗele fu ɓurɗe tampude de projet ngaji darne le nokkoɗi yimɓele mbawi nawtirade nayiriɗi bangal jande cellal kañi e ndiyam ceeniɗam ƴeewe du yalla hono sukaɓe jokkolɓe kani heɓirde golleji saabi de koɓe ngala golleji ko ɗum watta wakkati fu soɓe mbitta kaldal e kawral ngal signinama no ɗiɗo kabaruji gorri wala fu ko
heddiopérationnalisationde l'accord
no ɗum laati fu darde ko leydi mali hani jingande le kawrital waroru ndu andaka ka hooreɓe halananan e ana dontillamu o lalinda fa gasa kawrita ngal dina keddiɓe
komin mbawi halde fuu min ƴewtoto min fuu min tawde e anniyaji gooti farde kawrital koppongal fuɗɗude min gaɗan kawrital mangal le leydi ndi min fuu tawede miɗen jottoyo toon fuu min tawde do hakkillaji gooti saabi de sa ƴeewi yimɓele walloɓe ɓe ngalda wattu joni min ƴeewan yalla yimɓele malinkoɓe jehoɓe tonɓe ɓe jiida e mballoɓe jaati tawi miɗen keɓa jababuji lobbi jababuji nafooji yimɓele ɓe
fuu.
Sakiraɓe fa ɓeydoro ɗon famoɗo mbawi ƴewɗi kabaruji fuɗɗo bemal amen page Facebook et Twitter studio tamani. Balɗe ɗiɗi caggal kasara gaɗɗo dow pont martir o fa joni suko jokkolle majjuɗo o matnaka tewtugol makko ana jokka waɗede fa handen keɗɗe fa ɗi kasaraji cela daraniɓe ndenagu laawi kolli wiide donnoɓe mobilaji ɗi teddina sariyaji laawi keɗɗe ko commandant Bakary Daw wi mumin sendebu
on
Mi fuɗɗi golleji ndartugol keñe ɗi mballimi yaltinde mobe ngel le maayo ngo. Ka tew neɗɗo goto jolliɗo woni momin jeeyi. Wattu 15h keñe min darni golleji ɗi. Beete hande ndu min puɗɗiti ndartugol ngol. Ka fa joni min jiitay tew neɗɗo majjuɗo o. Taggu yimɓele ɓe jaati woni sababu accidentaji ɗi. Saabi de ɗiɗi waɗe wattu nde yimɓe kewa do pont o. Nde ɓe donnirta SMB. Yimɓele ɓe anan kaani owtude sariyaji laawi yo noon tan bawɗe ɓuytude accidentaji ɗi.
Kasara waɗi dow laawol keñen to gaawa to neɗɗo goto heddeke hen goto barmi. Ko waɗi sababu kasara o joom, ko waɗi sababu kasara o joom muto goto kañum yi naato e camion goto. Lugotoɓe gacca nangi mobel gotel hanke hakkunde ajura e gas e ajura e gosi. Tawaɓe le maggel jaɓɓay wadde ko lugotoɓe mbi goto e maɓɓe utti yitte dow ɓen e sababu saabi o miili yuɗɗum bandiji non. Donnannoɗo o ko ɓingel kananke gosi goto heddeke hen. Secrétaire général gacca waɗi duwawu himɓe keddiɗo o dow inde guɓal ngal. Keɗe ko Fahad Ag Al Mahmoud wi dow no ɗika no goɗɗi no ɗum waɗiri dow faccitago mumin sende bo.
Sollaji amen ɓe daari mobile ngel daro ka ngel jaɓal darade ɗon e ɗon ɓe piɗɗi ngel jaɓe. Tegal ɗum woni komin paami wiide yimɓele amen jaati wonno nder mobile ngel. Kamɓe ɗum ɓe jaɓal darade saabi eɓe jaari yo bandi en noon. Suka amen jokkolle goto jaati gonnoɗo nder mobile ngel heddiki hen. Ɗum waɗi wattu 19h30 numéro an wonno. Ndenna ɗum haɗi goto foof anditinde goɗɗo. On dulla wiide ley golleji amen ndenagu ɗi so won caliɗo darade tan minen jamira fellude jomum. Joni watta jonta ɗiɗi komin puɗɗi golleji amen ndenagu nder gurmari nde. Batte bandiyaku gonɗo ɗo kama ɗum jaati min dardi sollaji amen ɓe yo kuncana hoore kabaru ndenagu yimɓele e fimum en dow laawi moɓɗi ɗi fof.
Sakiraɓe on keeɓi faamu ɗum yo Mahamadou Sama Seku noon. Banggal torraji jaddinkoɓe ley cercle machina walde sukaɓe daraniɓe yirwere wuuro Salo Ba ana gondi e dartude ɗati fa tiɗallaji ɗi keɓene jogale keñe. Ɓe gaɗi kawrital fa ɓe miijo hono ɓe gatta fa ɓe keɓa dabare e bonandaji ɗi jaddinkoɓe gatta ley nokku maɓɓe o. E wi hoorejo walde nde saabi larme walla ley nokku o. Ɗum woni sababu hewgol jaddinkoɓe ley nokkuji maɓɓe ɗe. Keɗe ko Ibrahima Hassi Diallo landodiri Ibrahima Dambele hoorejo walde nde dow faccitago Mahamadou Sama Seku.
De l'occupation des jadis
yo kabaru bonandaji ɗi jaadinkoɓe gaɗata nder masinari ndi. Minen sukaɓe mbawa fewi deƴƴinade dow bonandaji kaɗoji jiriwere saraɓe amen e sakiraɓe amen. Kambar ɗum min gaɗigal kawrital min tottodira hakkillaji ɗum dow ko mbawɗen dawrande ɗum. Misalutiɗallaji ɗiɗi jottita masinankoɓe yo kabaru jande. Wakkati joni o jande wara fewi nde commune ngaji jeegom masina ɗi batte kulol jaadinkoɓe. Banggue goɗɗo ɗum ɓe kaɗa yimɓe wadde yamɓiriji kewɗi saabi kabaru sariyaji mabɓe ɗi. Keƴaɓe lammuɓe gaɗi bawɗe mum en foof salla d'accord resolas en ana joƴine nder nokku moni pebugu ka fa hande wala ko bilti
mais malheureusement jusqu'à présent ça n'a pas été abouti.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio tamani.
Sakiraɓe jandaro en kabaruji gonɗi ley région ngaji meɗen puɗɗiran tumbudu ko yaata 1200 galleji ɗi ngala bawɗe dokkama nguure. Galle fuu ko heɓi ɗum almusaɗɗa muɗum ana yaa 1400 CFA. Handicap international hokkinde nguure dow faabogol PAM. Beta ko o minisma hokki radioji gaaw kakeji ɓantotoɗi dande ɗi ɓe noddirta dictaphone ɗi ana yaa radioji sappo keɓi ɗi kakeji. Yewi keƴaɗo irtel région o ɗi kakeji paabotoɓe ley golleji maɓɓe. Beta ko oto siga soto famigol himɓe dow banggal no birka waɗirte kañe e wotteji ɗi waɗirte fuɗɗama. ONG noddirteɗo action citoyen woni gaɗuɓe o golle dow faabugol union européen. Sukaɓe gaɗan yiilogol fa pammina himɓe kabaru wotteji. Nenno ɓe gaɗan ɗi golleji ɗu e dow yambereji jonte ɗi ɗum watta. Sakiraɓe mijitinɗon sembe kabaruji ɗi kumaniɓe kabaru hawalu ana gondi e lendare fa gaɗu batu COP 22 le leydi Maroc fa kaltide dow kaldal Paris ciñinagal ko yaata hitande joni dow kabaru daranade ena wattu o wondi e waylitirade. Fa joni wala fuko marta e suko jokolle majjuɗo caggal kasara gaɗɗo keñe dow pont martiro o. Tew makko ana wondi e tewtede. Nenno daraniɓe kabaru laawi ne andarta e donno e mobillaji teddina sariyaji laawi. Bone waɗi hankkin ley région gaaw o battelungoji himɓe gacca gondi wadde ɗi. Ɓe darni joom mobel goto e jaɓɓa e darade melugol maɓɓe yo ɗum bandiji goto felli dow maggel. Ɗum waɗi yonki goto e gonnoɓe ley mobel ngel. Sukaɓe jokkolɓe machine ana gondi huncinde hoore e torraji ɗi jaddinkoɓe gatta ɗi walde sukaɓe daraniɓe yirwere gendi Salo Ba gaɗi kawrital keñe fa miijo no tiɗallaji ɗi keɓinirte dabare. Sakiraɓe ɗo kadi kabaruji hannden ka kedde heɗanno wowirni yewtere nde ana yeeso. Wassalamu.